Mimi na wewe ni tabu. Niliposema I like it too, you put that shit on a tattoo. Tulipatana matatu, shao pamoja kubafu. Ningekufanya habibi anywhere ndoso haina tabu. Nona ese we trouble. Mimi na wewe ni tabu. Niliposema I like it too, you put that shit on a tattoo. Tulipatana matatu, shao pamoja kubafu. Ningekufanya habibi anywhere ndoso haina tabu. Sijai sema I love you, haimanishi sikupendi. Tulipatana ajabu, you knew the boy kabla dready. We seem toy but you are my baby, call another but ni lady. Girls where I'm from, got me feeling like dizzy. Nige kuja na ki foreign, I make you kinda dizzy. Anaye nipenda nilimjua kitambo, na misi pretender sina bravagado. Said you want my heart, kitu sina bado. Kabla nipende dem, dapen avocado. Anaye nipenda, nilimjua kitambo, na misi pretender, sina bravagado. He said you want my heart, kitu sina bado. Kabla nipende dem, dapen avocado. Hey, now you ni pako my what? Representing for the club, woo. Said everything that you had to say. Gonna better to me play away. You said everything that you had to say. To go on another day. Nona ese we trouble. Mimi na wewe ni tabu. Niliposema I like it too, you put that shit on a tattoo. Tulipatana matatu, shao pamoja kubafu. Ninge kufanya habibi anywhere ndoso haina tabu. Nona ese we trouble. Mimi na wewe ni tabu. Niliposema I like it too, you put that shit on a tattoo. Tulipatana matatu, shao pamoja kubafu. Ninge kufanya habibi anywhere ndoso haina tabu.
Sisi penda boya ni chomi manguelos. Ata ye ni penda ntampenda like for sure. Tiny mali safi kiwa you see let go. Na dae mtana shati anito wetu mavazi. Siki mbizi chali na saka mapesos. Nifunge ni sheyani ni boki pesos. Mini mpanda ngazi na sizi nkagolo. Na dae tu maganji kasi hela misi banji.
Sisi simpataka na kutu, sikisha pigwa marufuku. Tulipatana matatu, mechi lifika johadi sakafu. Nisha kufanya mabibi, usiwe na tabu.
Nona ese we trouble, mimi na wewe ni tabu. Niliposema I like it too, you put that shit on a tattoo. Tulipatana matatu, shao pamoja kubafu. Ninge kufanya habibi, anywhere ndoso haina tabu. Nona ese we trouble, mimi na wewe ni tabu. Niliposema I like it too, you put that shit on a tattoo. Tulipatana matatu, shao pamoja kubafu. Ninge kufanya habibi, anywhere ndoso haina tabu.
Ulikotani kora, ulikorua kasa inarudi. Siyezi kumbia narudi lini yani. Nikirudi, yo hivyo ndo the best thing. Seme tu nikirudi nda kusho. Umekuwa poa lakini?
Poa.
Ah, yes, hiyo ni fit yani. Tongea.
Sawa.
Ah, bye.